nyala muhande oka mi santa na mafagas so wana dum nyandenka wakati fu mi yam kina mi ndiwa mi de hula san mi wawa joda no goto yimbe al hal mu em ana waito wakati fu igite am
yusira fu debbo jogi do ti allah hakilo mo wara dubin nogay o wadi sudu inadun suka be dido min jide mako nokku nyawbe hakilaji sawrate to ponje bomako yo nokku mo hitane fu nyaaji njoyon yimbele fangata tawene ko wawi bismede ton wonu temedoro innogo yo nyawbe kadena docteur dara apiron lulido eloa o pichatre to l'hôpital ponje
wala a peu près 120
hakelle soji temedere nogay to yimbe nyawbe lennete mi jogi dom saluji to yimbel goto goto wawi lennede ana dom to yimbe wawi hawrtudo to lennedu ana dom so min bettike du e hore du fu yimbel njottotobe min e min chawrata hitane fu ana buri ujinere hitane fandi ka fu yimbel temeden njoyom wombe mi lennata dom garobe wadde consultation dum yewde hore mu em hitane fu adadu mu em ana wara ujinaji tati na du ujinaji joyi
3000 a 5000 par an
likede leedindi no dedo gullido yogaje na jogi tidalla gollobe bangal cellal hakilo kedana no hun kune hore jon cellal hakilo to sisref kuchala
ya en besoin créer
den kasindini son konga o yimbel andan be kabaruji o do nyaw kuchala do mi yimbel idom tam won don chawrobe o do nyaw biden kasindini gardien goto mo mi ngala fa hayba nyawbe jam biden kasindini do e yim pabotobe min bangal tena so be do nyawbe murti golji be am idom ha ha be medi fide do en fa barma
berade dun dun tidalla safariji fewde sarabe nyawbe be yon tefibe do no be njiri walditade sifa ngurdam yimbe battibe be sabe o do nyaw o
awna na fonsiya ni
ko gardam e suka mona am korko goto so docteur ponje do mo fianno yimbe suko an o wom tapudo dum sawru e noppi mudum on e don o yalti hakille wakat goto mi bammi mo so mi nabmo so doctorore o santinama hande ka nga fala nyalomo hande o o lata ki neddo ki kolokani iwdu mi e tanam goto do ni abdullahi dumbiya nyawdo tampudo sanni si chafaje ka fu mi kebi dum ga wala fu ko dum nafi mo so gonga o ledde cuggu mudum mona ko newi fi heba en balla fe goto
de man foi si sara ko kon nana
le di malindi be dadde sawrugol nyawbe be sifaji goddi sawrugol dun na hasindina wonande be do nyawbe hakilobe jamana hewi on don ko odun kedana abdurrahman jallu joko horejo o do centre o bamako do memi hala sifa gulleji di
do am rendez-vous
ana yimbel ngarobe don be dem dokata rendez-vous chili didi le yontere kambe adad mabbe ana wara yimbel temdere yontere fu wobbe du wamto ngadobe lewru lebitati na do hitane do amen do men do adadu mu em ana wara chapantati yimbel so yotti kem wom landi di men ngadata fewde mu em go oni mi lanto do em so wonko be andi bangal hono be kebiri nyaw o so mi andi dun jonka fu ne woni ko mi jangata alqur'ana o ele noppi mabbe mi dokka be ledde e be mbawi yaade bamuyde mi dokka be du ledde defetede de be looti o
to mi sen wede nyande dokum sare 10 october woni ko yambinteli adnardu nyaloma hertanago cellal hakilo hikka gulir rahmani de cellal adnardu oms hunchena hore ko bawr cellal hakilo le gulirde